our name on the track.
Maskan tukipita kaniona, rosa zinachoma, hata kinidake saliona, wameta kila kona. Maskan tukipita kaniona, rosa zinachoma, hata kinidake saliona, wameta kila kona.
Chapuskae tukibwege, kistoni kusizi na mbege. Bongo kaku no wege, kinachotutesa ni umaskini, chuki na nyu. Text moko DM kisha kamvutia waya, nkaibuka dana mziko na usikia na Femdo imefanya saa hii mina kwa peace. Kali ka mtoto wa Hadija kopa na.
She be like baby, kama utako ready, tuweke wazi mausiano yetu kila page. Rick media mila dayo tuweke main page. It's official and we on to the next page.
Maskan tukipita kaniona, rosa zinachoma, hata kinidake saliona, wameta kila kona. Maskan tukipita kaniona, rosa zinachoma, hata kinidake saliona, wameta kila kona.
Washikaji mnataka nini?
Cash tu.
Maskan tunakula nini? Bongo tutoboi kisa nini?
Kumbu.
Na wachumba wanataka nini?
Kumbu.
Mshashtuka, wanaona hate na wana pay still a west footer. Pale jana bo blaze mto na uvuka. Mamba na mcheck siku pesh mbele kuna tuta. Acha nkazie seatbelt.
Wakimang tutafta netu fresh. Wanajoba kunipata sio case. Machizo kweli tunajua na tu fresh. New friends I'm sorry.
Mungu na masela, Mungu na masela.
Maskan tukipita kaniona, rosa zinachoma, hata kinidake saliona, wameta kila kona. Maskan tukipita kaniona, rosa zinachoma, hata kinidake saliona, wameta kila kona.
Maskan tukipita kaniona.